Lero ndukukwasiza Katonda gwe yakola byonna n'omusana n'ogwasa byonna bye ndaba n'ebyekwesewala kasita ndi nawe asinga era lumu ndibizuula bye nakwatako leero biseko omukono gwo ondagenge kuwo onjasize etaala Katonda tambula nange mpanguzaako leero nange Katonda tandika nange nongoseza ndage ekisa amaanyi g'omukwano gwo gamalemu obunafu mpereza n'omuguwa nninyisa amadaala ekiro enkuba yasuze efukirira emiti n'ebimuli ekyokulya tukisuubira wano amayanja emiga webale kungabirira Katonda tambula nange mpanguzaako leero nange Katonda tandika nange nongoseza ndagekisa yonkolera bisima byonna ebyamagero kwomanyi n'ekipimo ekirungi ekimala nkusobya buli lukedde ne sikwemenyera gwe nga tebambyoyagala nze nnema okukwerabira kulwanyisa amazima kinzizize mabega tukuliza olulimi lwange naalize emikono gyange Katonda tambula nange mpanguzaako leero nange Katonda tandika nange nongoseza ndage ekisa
Remember where you got it from, www.zambiamusic.net.